Yeah, man. It's your boy, Koli D. Stan Weezy on the beat. Yeah, let's go. Let's go.
For me, never tempted. My people, never tempted. For me, never tempted. My people, never melted. For me, never tempted. My people, never melted. For me, never tempted. My people, never melted. For me, never tempted. My people, never melted.
This a good day. Awake without any delay, eh? But everybody will know, Koli D, I like to pray. For sure I'm telling you, do what you can do by the way. Don't look for mine, just look for yours, do not wait. Hakuna liye juu, kama yeye Adonai. Kama uko chini, usijali utakuja kuwa why. Because you can pray, till everybody will crazy. Say what you be planned, some people have already done. Kani mi, awange kuwa wamefanya. Lakini najua, ulimwengu kuna siku ya kihama. Ubaya wengi, washa pagawa. Buddha mother, washa pagawa. Brona dada, washa pagawa. Yeah, yeah, oh, yeah. What we need is just peace, love, and harmony. Yani, respect. Anybody, say.
For me.
Najua kuna wengi, wana nichukia. Sababu nampenda, Bikira Maria. Awataki kuniona, mini kifikiria. Wataka tukuona, mimi nikilia. Lakini kuna mutu, aliyetutangulia. Kama siyo yeye, atungeona dunia. Ona we unajifanya, mponyaji. Kesi yote kitokea. Wendi mjiwaji, utakuja kushushwa. Upigwe mshangao, kwani umehama Arusha nini? Wacha, minajua ulimwengu, umesha kuisha. Kuchapa chapa mdomo, utabaki ukigaga. Na wengine na walie, atukukua waganga. Kukana itakuwa, na wengi, watamtukana rabana. Fikiria mapema, wacha kukimbia na lifeguard river tana. Hapana, wacha kusema ati, ushako mwana mpotevu. Wengi walikuwa hivyo, lakini siku hizi wameacha maovu. Iko, nini? Wewe, campaign for your God, the savior of the world. Don't say you don't do this, you don't do that. Human being, hey, you have to be attention for your nation. Because evil is there for temptation and hallucination. This may lead to discrimination and accommodation. Remember the son of a man, what he says. I'm going to heaven to build, but the end of the world, you'll see me again. Also Koli D me in a dream again. My mother, my bro, my sister, my father, hey. Tuli, na wauliza swali, una dream again, again, again. Yo, uo koki, usio koki, utajua kuna God, anakuona hivi. Nisha sema, na nisha tema. Yo, ha, congratulations. Yo.
Never tempted, my people, never melted. Oh me, never tempted, my people, never melted.